marah.
I'm just touch my body.
Mungongo wanjo busu ye. Ni wapu.